Nigeria. A hyper AIDS crisis, boy. Brian Kelly, drama boy. Yeah, we all dancing on his wife. Na 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 na. DJ Tutera Kakesho Ngolo. Uwe tuyetu sinento kono. Kama ya tujeri musokono. Katutupi maturi na mwempapuro. Sawa ya dance tukuwe njokodo. Habe chupa musicheko chokono. Katibatu na mupanga ngempekele. Anje na yesi ya chwenjekele. Hali watu nisamo kama njelila. Banga vya kose yeoreka. Seka tuchekecha nyumi wa chekecha. Esa njaka denyo chekecha. Chekecha nyumi wa chekecha. Esa kore denyo chekecha. Chekecha nyumi wa chekecha. Esa njaka denyo chekecha. Chekecha nyumi wa chekecha. Esa zamba denyo mkisa. Now see how I'm enjoying it. Enjoying it. Christ I'm enjoying it. Enjoying it. I come to him rejoicing, yeah, yeah. Rejoicing in the Lord, I'm enjoying, yeah, yeah. Enjoying. When you put your love on somebody, don't know the lie. Was it under the lie? And so they beat the word, what did you put on the stress in a soul, I'm only like that. The devil and some bakali with only who yes, you may rabbit, yeah. Under the press, I'm now so free like. And every day I'm making the progress, see, everything I do is big, big. My God always answers my prayers, see, you never leave, you're not blinking. Yeah, katikwe cheke 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 chama singa chabula. Wenye reke damu wati baku saula. Tokera njini kasali neka wangula. Shakara bamba bamba msimu nemo simula. Seka tu cheke cha nyumi wa cheke cha. Yeso njaka denyo cheke cha. Cheke cha nyumi wa cheke cha. Check it out.